Kachi
Teddy B.
Cha kwanza ni nasema I'm grateful. Mapenzi yako kamilifu. How you make me feel so.